sudada ila yonali hamlaku ngu anniyaka jukti taji jande ndewi honam dun e bandun en ngoni sisli inchana de horeli balde sappu e jegum e madraji hertanadi robe e ndewi iwdo yurusu yottade an songo fangude bankas rewbe kinigi kwar mudun no haniri won sidi be wiide pami sanne sifaji torraji ngarsede fewde e robe
Sezo d'activism gera bangas
le gendi bangas imma draji wadade ko nyaari bangal ko ngelman fawido habde torraji wattede rewbe ben mi hebi famdo mudu sanne to menen ga yoroso me andan hono fuko nyaari bangal ne nyalan fawine no torra atte fawido rewbe ben sa imma dra fu wadaka yalla med heba famitne do mudum menen me famitnama de kuleje kewdi ko nyaari do ne nyalane hono misale pire de balon hakkune sugabe jokolbe ngati hono mawne to menen ga ansongo
ça c'est très bien passé chez nous ansongo
hejo leedi ndi moningo mudugul torraji do rewbe cultivide golle fewi le mali e wi addibe ngo hejo golle won ko heddi fa hande bangal haybugul rewbe e ndewu teddana annay sagara muni do kabaru lengul datta debereji le guldirande
e golleji ko naari bangal yolma fawido do habgon torral wattede fawido rewbe ben ana wonde wadede jaati le lamoto amene fu imma draje kewdi wadama le ko nyonono de séjour d'activisme kabaruji lobbi yedama le ciudi arajoji batoji di wadama yalla jamaat heba fama mawdo do mudum yalla di torraji pati wadde kasin fitude rewbe ben sab debbo ka sufa debbo ana handi e denako
ido imadraji séjour d'activisme waliti no fewri taguji yimbe lehobe li lammuti won ko tayki ni do kabaru golli dal e le fedde humaninde ntongul hore rew ardibe muti rakki jenabu
sino présente
watte joni bibbe leedi ko heewi heewi faam mawdo do kuteji di torra atte fawde rewbe ben sabi jandeji kewdi wadama yalla jamaara haba faam do mudu sanne do hokki heewbe hakkileji handen ko naari do golleji hone hollude darorgal gorko do debbo sabi nukkoji heewde handen sa yehi le golle draaji meden de atan gorko debbo fu foto hakki
nan konta tous les niveaux
fede ka fu yetti sanne golleji di kunni be kaman mudum be ngadi ka ndemim siti ko fa handi torraji fewde rewbe na jukiti nden no hore joni do fedde tiwide yimo draaji famin ngadadi di kebay fay jawuji hasindinadi teddana madam sangari nana kulubali
golleji di hannen ko heemodon natin gollan politika ko sabi lam on kay en horebe balle hewde watti koyde mudon di golleji fa handen faana ko me tewta li habu gon di torra atter fawde rabbe ben hewta ka sanne sabi hitane fu di torraji semme mo burta hewde yaade di tan 2023 men mati nukkuji yogaji leedni worbe wobbe tacci juude rewbe mu en yogadu itti gite rewbe mu en
pelle rewbe yogaji hulti wiide wakaju lidi mendi na hasindini sanne serewul do dido torraji ngadiri fewde europe yalla dido torraji di nabuyto e seta bokum yi horejo fedde mutangul hore hakeji robe ndewuy wadino dango fewde lamkobbe
soni ayi fa hande di torraj ana ade fawedo rewbe ben leedi malli do ana holliti wi sare fu pama ka ko natto sabe be yimbe ana juk watti wettigi hannen so lam on heba pama sariyaji yana haba di bonolaji soni sare pama ka ko habta di torraji wala fununa acciri me holliti dat handi jokkede yalla o sare ana pamé gafa hannen du hebe lawon tofon li watte joni
ardibe kabaru torraji gersede fewde rewbe e ndewuy golti wiidi fay boyata wakande ande kabaru VBG nyibete leedi di do wakande mo inde mudu woni kuno funi VBG mo mijo mudun iwri hejo leedindi humaninde muttukol dido torraji na jaba nafude sanne bangal habbo torraji di